Njagala tuleze mkulire Nanyo mpulira Leze mpulira Omukwano kongulira Njagala tuleze mkulire Nanyo mpulira Ulichira wechangei Ogwanye mbula mbangei Otande omutima gwangei Non sembezo kumfi otula Chivankela nimbuza Yasu zato mulunji wangei Analunga mya mutima gangei Omulunja makula sitindei Bebya mpulira Omukwano kumpulira Jangala tuleze mpulire Manyo mpulira Bebya mpulira Omukwano kumpulira Jangala tuleze mpulire Manyo mpulira Mukwano gwangeze Nkwagala mubinji twesana Kulo mukwano gondaze Kasukiro mukono ngogude Oli musalo wange Akakanyo mutima gwange Omutima gwange nga gwe chanze Yagwa manya watufu okwata Chivakela nembuza Yasuza cho mulunji wange Analunga mya mutima gwange Omulunja makula sitinde Bebyo mpulira Omukwano gwampulira Njagala tuleze mpulire Manyo mpulira Bebyo mpulira Omukwano gwampulira Njagala tuleze mpulire Manyo mpulira Oli mutima munda Musenta y'olubiri lwange Kyensabirira omutima gwo Kukwate bulungi my baby Mukwaneyo gy'obeera Manyi bingi nnyo by'oyitamu Abakusuubiza okukya buziba Mbaveeko bembi bakulimba Bebyo mpulira